Ayafunga kazi. Ayafunga kazi.
It's another one.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Now I'm in charge.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi, ayafunga kazi na wamecharge.
Wanakuja na kondoka mambo na ingiria na kati. Sasa let me do this shit pro party. Kunye sugu moto chini moto ki kati. Kanibali nataka biti ramika kati. No why ananitaga mtumbaya
eh?
Because I'm a killer wechage ufala. Bella check your black parts in a bad buyer. And when I get mad, I change color. Sikufungi ubavu, chase akili mali. Misi chesewi, wewe pumbavu, serikali. Endesha gari, endesha ndegi, endesha mali. Hilo sije kuniendesha mimi tafadhali. Cheza kid once, wana yokas. Kujificha sura nyuma mambo yako wazi. Shika, shika mtutu kaka. Yambazi ya makari ya kibao kama mkuna nazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Now I'm in charge.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi.
Okay, the kumi colorless color, yani color sina. Kapika color jele masa, mbona color pina. Hili swali kwa wanangu mzizima. Funga kazi tukalale mama amina. Zile umemwalika damn drinks na ekaleta kikundi.
Shusha mzinga tu babako funge kazi.
Cheza vanga, samba, dale salama, simba na yanga.
Ndo funga kazi.
Bolingo mutu nangaya alhamdulillah. Kuna kucha tuko high na tunatua nishai. Na nyonge ya tai baba jeni bye bye. Gangari ngangari mtu kwa kimasai. Hapa no chips mayai. Mwanza mwanza dongo na samaki funga kazi. Kama demo ni demo, mwenye shepu mwenye sura ya kufunga kazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Now I'm in charge.
Funga funga kazi. Funga funga kazi. Now I'm in charge. Ah, carnival.